nshuti mukurikiye radio y'ijwi rya Amerika, twongeye kubasuza kandi tubifuriza kugira ibihe byiza. Nyuma y'itsinda KGB aho bagira bati iwacu ni heza, uyu ni wa mwanya w'ikiganiro cyacu. Kikaba ari ikiganiro cyashyiriweho urubyiruko ngo rubashe gutanga ibitekerezo mu rwego rwo kwimakaza umuco w'amahoro arambye, yaba mu Rwanda no mu karere ruherereyemo. Mukaba mugikurikira kuri radio y'ijwi rya Amerika ku 104.3 FM. Muri studio uyu munsi muri kumwe nanjye Olivier Isati Basumba, nkuko bisanzwe nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye
Yvette Musabye Marie. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turanyarukira mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata, aho tuza kuganira n'urubyiruko rwaho ku bijyanye n'imirimo bakora kugira ngo babashe kwiteza imbere. Turaza kureba kandi uko kera imyambaro y'Abanyarwanda yatungangwaga ndetse n'uko yitwaga bitewe n'ibyabaga ikozwemo. Turaza kandi kwegera urubyiruko rutuye mu gice cy'icyaro maze rutubwire uko rubona imyambarire yifasha ubu. Abo mu mujyi nabo baratubwira uko babibona.
Twongere tuguhe ikaze wowe ukomeje kubana natwe muri aka kanya. Mu gutangira ikiganiro cyacu, reka tunyarukire mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata, aho abajene baho bagiye kutuganirira ku bijyanye n'umurimo. Aba bajene rero bakaba bari kuri mikoro ya mugenzi wacu Jean Baptiste Ndayiragije.
Mbasha kwishyura inzu, nkabasha kurya no gutunga abana banjye.
Wenda nanjye nawe umunyonzi cyangwa nanjye nawe umukodire, upfa kuba ako kazi wenda karimo ingufu.
Hari n'isabune ntiwayibura n'umwambaro mwiza ubishatse urawubona. Genda umunyonzi wa hano Nyamata nyongera muri Atavenye.
Aya ni amajwi ya bamwe mu bo twaganiriye ubwo twanyarukiraga i Nyamata mu karere ka Bugesera. Tukaba twaraganiriye n'abaturage bari baje kurema isoko baturutse mu bice bitandukanye bigize aka karere. Uburyo bwo gushaka imibereho mu Bugesera buratandukanye bitewe n'akazi buri wese yiyemeje gukora. Uretse ubuhinzi n'ubworozi, abaturage batuye aka karere bakora n'ibindi bitandukanye. Tugiye kuganira n'urubyiruko tuhasanze maze batubwire ibyo bakora ngo babone imibereho.
Genda umunyonzi wa hano Nyamata nyongera muri Atavenye. Nitwa Nyandwisharire. Ubundi urebye abenshi barahinga, udashoboye guhinga nyine akagura umwanya akaza mu muhanda akanyonga, sibyo ko n'abatabasha kugura umwanya nyine baza gukora ntaho bakorera. Kora kimwe byakwanga ugafata n'ikindi, bibaye nabyo izabifatikanya ukareba igifite inyungu kurusha ikindi. Nko mu gihe cy'imvura ndahinga, ubundi nkanyonga ku munsi w'isoko. Iyo harimo amafaranga biterwa n'igihe cy'amafaranga.
Banyita Yamurenye Patrick. Abenshi ni abanyonzi, abandi nyine ni abakorotoniye, abandi baracuruza. Ngendi ninagiza nko kwiga nzashaka wenda akazi ninkabura nihangira imirimo. Wenda nanjye nawe umunyonzi cyangwa nanjye nawe umukodire, upfa kuba ako kazi wenda karimo ingufu.
Mwumvise ko imirimo yo kwibeshaho no kwiteza imbere ari myinshi hano i Nyamata. Aba nabo bakaba bemeza ko ngo nta gusuzugura akazi kuko akazi keza ari agatunze nyirako.
Nitwa Jeanne. Kongeza kuri byinshi kuko ntabwo nsaba. Nta nubwo mba mu muhanda. Mbasha kwishyura inzu, nkabasha kurya no gutunga abana banjye.
Yo nitwa Emmanuel. Ngiye ncuruza inkweto ahangaha mazemo imyaka 7. Bimaze kunteza imbere cyane. Aka kazi ni keza cyane. Ni keza cyane rero ndi umusore mwiza nakuyemo amafaranga. Nta kibazo mfite mbese nawe urabibona. Reba nawe abakobwa bose bacuruza inkweto bose urabona ari ikintu babaye.
Ibyo maze kugeraho ni byinshi nkanjye ku giti cyanjye. Nk'ubu ngubu ngiye maje kugura ikibanza cy'300,000 ku buryo ndamutse ngiye kugisubiza bampa 500,000. Nkaba ntunze umuryango wanjye nta kindi kibazo kindi ku buryo mu gihe kiri imbere runaka. Nk'ubu ngubu maje nabashije no kwiga, maje no kubona perime usibye ko itari yasohoka, ariko ibyo byose mbikesha aka kazi kanjye nkora.
Nk'uko Abanyarwanda bakunze kubivuga ngo umurunga w'iminsi ni umurimo. Aba nabo ngo babona umuntu udakora akwiye gukura amaboko mu mufuka kuko akazi kose gatunze nyirako adasabirije ntacyo kaba gatwaye.
Niyo kaba kagayitse ariko kamugaburira kagakora yumva afite imbaraga, ni zimwe nizo nama nabagira. Abari ku muhanda bakava ku mihanda bakaboneza ishuri cyangwa se bakashaka kandi kazi bakora bakaba abandi bantu bazima.
Diamond ibyo gukora bitabuza ari byinshi. Okay, kujya wirirwa no mu muhanda wajya no guhinga cyangwa se ukakora n'akandi kazi. Kwa kazi karoni kenshi cyane. Kandi nizera ko nta bushomeri wagira kudasiba amaboko mu mutwe.
Mu Rwanda rwo hambere Abanyarwanda nabo bari bafite ikoranabuhanga byatumaga babasha kwikorera imyambaro yabarinda kwambara ubusa. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi twifuje kubaganira ku bijyanye n'amoko y'imyambaro ndetse n'ibyo Abanyarwanda ba kera bifashishaga ngo babashe kwikora. Iki cyegeranyo twagikorewe na Olivier Satibasumba.
Mbere yuko imyambaro ikoze mu bitambaro tubona muri iki gihe yaduka mu Rwanda, Abanyarwanda bambaraga imyambaro ikoze mu mpu z'amatungo baroraga, n'iza zimwe mu nyamaswa bahigaga, ndetse n'imwe mu myenda yabaga ikozwe mu gishishwa cy'umuvumu. Muri rusange abana bato ntibambaraga. Hagati y'imyaka 7-8 nibwo batangiraga kwambara. Icyo gihe bambaraga imyambaro ikoze mu butumba bw'insina, akenshi babaga bikoreye ubwabo yitwa uruyonga. Urwo ruyonga bashoboraga kurukenyera cyangwa kurwitera. Guhera ku myaka 16-17, abana b'abahungu bakenyeraga umwenda ugizwe n'uruhu rwose cyangwa ukoze mu gishishwa cy'umuvumu bitaga impuzu. Naho abakobwa bakambara uruhu akenshi babaga bazirikiye ku rutugu bita ikinyita. Ariko abana b'abakobwa bo mu miryango ikize bo, kuva ari abangavu bambaraga umwenda wabaga ukoze mu ruhu rw'inyana uriho inshunda ndende bitaga indengera. Uwo mwenda witwaga ishabure. Witegereje ishabure ntiyambikaga neza uyambaye, kuko yarigizwe na kenda gato ko guhisha imbere naho inyuma habereye aho. Ibi byaterwaga n'uko akenshi abakobwa bo mu miryango ikize bagumaga mu rugo ntibagira aho bajya kandi bagashyingirwa bakiri bato. Muri rusange abantu bakuru barakenyeraga bakanitera cyangwa bagakenyera gusa. Abagore bakenyeraga uruhu rw'inka bitaga inkanda cyangwa umwenda ukozwe mu gishishwa cy'umuvumu bitaga impuzu. Iyo nkanda cyangwa impuzu bayikenyeraga bifashishije umweko wabaga uriho inzaratsi. Abagabo bo muri rusange bakenyeraga uruhu cyangwa impuzu ngufi ugereranyije n'iz'abagore. Nanone ariko hari ubwo abagabo, abasore n'abakobwa bo mu miryango ikize bambaraga umwenda witwaga umukane. Wari umwenda ukoze mu ruhu rw'inka cyangwa rw'imbogo, wabaga upima nka 30 cm z'uburebure, uzengurutse hose n'inshunda ndende cyangwa se indengera. Hanyuma bakawukenyera ku buryo ubegereye. Bavuga ko n'umwami yambaraga umukane ariko ukoze mu ruhu rw'inkoma. Mu duce two mu nkiga, abakobwa aho bambaraga imyenda minini ikoze mu mpu ebyiri z'ihene, babaga bateranyije. Umwambaro nk'uwo bawitaga igicirane cyangwa igiteranyo. Ababyeyi bahekaga abana mu ruhu rw'intama rwitwa ingobyi. Ese imyambaro yo mu mpu yategurwaga ite? Muri rusange Abanyarwanda bamaraga impu z'amatungo borora, ariyo inka, ihene n'intama. Hari nubwo bambaraga impu z'inyamaswa bishe nk'isha, ifumberi n'inzobe. Bakimara kubaga uruhu bahitaga barubamba ku butaka bakoresheje uduti dusongoye bita imambo kugira ngo ruzume rurambutse. Byakorwaga ku buryo ubwoya bujya hasi mu gihe ahomotse ku mubiri hanikwa ku zuba. Igihe cyose rutaruma bararuharaga, ari byo gukuraho utunyama twasigayeho barubaga. Utunyama batwitaga inkuru. Uruhu rumaze kuma neza bararubamburaga bakarunyukisha ibirenge kugira ngo rworohe. Barangiza bakarusiga ikimuri, ari nako baruvugutisha intoki kugira ngo rworohe kurushaho. Nyuma yaho bakoragaho ibice bidakenewe nk'umutwe. Ku ruhu rw'ihene n'urw'intama, amaguru n'amaboko byo babirekeragaho. Ariko ku ruhu rw'inka, ahanini rwambarwaga n'abagore ho babikuragaho byose. Hari ubwo uruhu abagore bambaraga ari rwo bita inkanda, wasangaga rujya gutukura. Byaterwaga n'uko mbere yo kurusiga amavuta, babanzaga kurusiga inkurwe, igitaka gitukura, babaga bavanze n'utuzi. Iyo uruhu rwacikaga bararubariraga cyangwa se kurudoda cyangwa bakarutera ikiremo bifashishije uruhindu n'akagozi bakebye ku ruhu.
Shuti bakunzi b'ikiganiro cyacu rero, musanzwe muzi ko uyu mwanya tubatura indirimbo. Iyi mugiye gukurikira muri aka kanya ni yitwa Sinaguca Inyuma y'umuhanzi King James.
Sinaguca Inyuma shuru Kumbira
ndabumva nkabihorera ubu se niki najya gushaka handi ko byo subifite wowe urampagije ndashaka umutwe n'abatifuza yuko tugumana nanjye nicyo sindibare reka ariko sinakubabaza mbibona kumva amabwire sinaguca inyuma kumva amabwire sinaguca inyuma reka nkubwire icy'ingenzi kimwe naguhisemo mu bandi kugusezeranya ko nzagukunda wenyine sinahubutse akasakari mikosha n'amaranga mutima yanjye waranyizeye umurukundo umuranda zirikana ndakureba mu maso usana ufite imitima ibiri umuti mwizere undi uti ntakabura imvano ubu se niki najya gushaka handi ko byose ubifite wowe urampagije ndashaka umutwe n'abatifuza yuko tugumana nanjye nicyo sindibare reka ariko sinakubabaza mbibona kumva amabwire sinaguca inyuma kumva amabwire sinaguca inyuma ndagukunda nta wundi mfite iyo mwanya no munsi hose sinarota nguca inyuma ndashaka umutwe n'abatifuza yuko tugumana nanjye nicyo sindibare reka ariko sinakubabaza mbibona kumva amabwire sinaguca inyuma kumva amabwire sinaguca inyuma ndashaka umutwe n'abatifuza yuko tugumana nanjye nicyo sindibare reka ariko sinakubabaza mbibona kumva amabwire sinaguca inyuma kumva amabwire sinaguca inyuma
Nyuma yo kuvuga ku bijyanye n'imyambaro yo mu Rwanda rwo hambere, twifuje no kumenya icyo urubyiruko rutekereza ku myambarire y'ubu. Abo mu cyaro bamwe bakaba bemeza ko imyambarire yabo itandukanye n'iyo mu mijyi. Hari n'abandi ariko usanga bavuga ko ntacyo abanyamujyi babarusha ku bijyanye no kwambara. Abajene mu mujyi nabo ariko ngo usanga bambara neza kuko bo bagendana n'ibigezweho. Jean Baptiste Ndayiragije yaganiriye nabo mu karere ka Kamonyi ndetse na Nyarugenge.
Ku bijyanye n'imyambarire y'iki gihe, abajene mu karere ka Kamonyi ntibayivugaho rumwe. Aba tugiye gutangira twumva ngo basanga uburyo bwo kwambara buhabanye cyane n'ubw'abanyamujyi.
Ndamaje Marie Louise mu buzima busanzwe ndi umuhinzi bazaga no gucuruza ahangaha dutandukanye n'abantu bo mu mujyi kubera ko urabona ko dutuye mu cyaro ariko harimo abantu bakeya nyine bagerageza nyine kwambara nk'abi Kigali abandi rero nyine bakambara nyine nk'abo mu cyaro ngo ngabo bo mu cyaro urabona yuko nk'abantu b'i Kigali hari abantu bambara wenda ukabona nk'umumama yambaye ipantaro kandi akuze cyangwa se ukabona yambaye ikabutura cyangwa se ukabona yambaye kora ariko inaha twebwe mu cyaro ntabwo tujya tubyambara mu cyaro nyine twambara ibitenge nk'umumama umukobwa akambara nyine ijipo ndende cyangwa ikanzu ndende
nyine nk'abantu bambara utujipo tugufi cyane tugeze hejuru y'intege ukabona nk'umuntu arakamba yambaye agapira gafashe amabere gusa ahandi hose yambaye ubusa umugongo ugaragara inda yose igaragara ubona ko nko ku bantu b'ababyeyi atari ibintu umuntu abikora abifitiye uburenganzira ariko nk'abantu b'ababyeyi ntabwo bajya babibona neza ese n'urundi rubyiruko ntabwo rubibona neza nk'uko umuntu wambaye gutyo isore bene aha bambara neza cyane yambaye jinisi yambaye espresse shati nziza cyangwa ibodi
nushaguza mutungo ukibyuka akubura mu irembo uzasanga ari umuseke wera.
Muri aka karere ka Kamonyi uhasanga inyubako zigezweho ahanini usanga ari abava mu mujyi wa Kigali bakajya kubakayo ngo kubera ababimukira usanga urubyiruko rwaho rwaratangiye kwigana imyambarire y'Abanyakigali baza kuhatura.
Yanitwa Mukawera Jeanne. abantu nyine babagiye batandukanye mu kwambara buriki cyaro no mu mugi se byara byikigiye nabyo nyine bisigaye harimo abantu bajijutse cyane bambara nk'abanyamuyi abajijutse nye urabona ko mu giturage ari batabasha kuba bakwambara agapantaro ariko uyu ubonye umunyamujya akambaye nawe ugerageza kugashyiramo kugira ngo
urebe
icyakurushije
Abandabo ngo ntabwo bemeranye n'abavuga ko abanyakigali barusha kwambara neza ngo iyo babarebye basanga ntacyo banyamujyi babarusha
Njewe bahita Catherine Nyambara yawe rero njyenye mu nyambara myiza kandi ndiheraho Haje ndabara ipantaro ijipo n'icyo gihe nabaka Nawe Kigali mbona n'abari uko bambara
Tuvuye mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda twagarutse mu mujyi wa Kigali Abo twaganiriye nabo bafite uko babona imyambarire y'iki gihe. Muri rusange ariko bemeza ko mu cyaro bakigerageza kwambara ibijyanye n'iby'umuco nyarwanda usaba.
Ubona mu cyaro bambara imyenda ijyanye ikiri ku muco ishingiye ku muco nyarwanda. Mu mujyi bikaba ari bakambara imyenda bakurikije wenda kubera ko mu mujyi hari abantu b'impanga banjye kubera gukopera imico yo hanze bakambara imyenda yabo. Ibyiza byo mu mujyi nuko bambara imyenda ijyanye n'igihe tugezemo ibyiza byo mu cyaro nuko bambara imyenda ishingiye ku muco nyarwanda muco wa kinyarwanda
nitwa Letitia Bamurange ku bijyanye n'imyambarire ugereranyije mu mujyi no mu cyaro ubona uko biri kose bitandukanye cyane kuko mu cyaro baracyafite umuco baracyagerageza kwambara neza baracyitwara neza baracyafite isoni burya rero igihe cyose umuntu yafite isoni agerageza no kwiyubaha ariko hano mu mujyi urimo unareba ugasanga imyambarire yaho ntabwo inejeje
nitwa Bernard yes mu mujyi haba imyenda myinshi itandukanye amamoderi menshi agenda yaduka ariko no mu cyaro ntabwo bagira amahirwe yo kubona amamoderi yadutse sokabona imyambarire yo mu cyaro ihora ari imwe ariko mu mujyi irahindagurika bitewe ni amamoderi mashya agenda aza ahinduranya n'ayandi yari yaje mbere
Jean Baptiste arakoze cyane kuri uru rugendo yakoreye mu majyepfo no mu mujyi wa Kigali mukunzi wacu duteze amatwi indirimbo icupa ya Nasoni gushimisha
Hayiwe hey yelele mama we ni Nasoni Shakureba na mumitima kuko iyo biba benchi bari kuzamara
Bajane mufite ibihangano bikubiye mu butumwa bwubaka urubyiruko rero namwe tubahaye karibu. Niba mushaka kutugezaho ibihangano byanyu, muzifashisha adresse nosaha umugisha aza kubabwira muri ubu butumwa bw'abatwandikiye.
Ikaje ti mwese mukomeje gutega amatwi ikiganiro heza. Ubutumwa bwacu none reka tubuhere ku bwa Sumuta, umukunzi wacu uherere mu karere ka Bugesera gaherere mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Atusanga bibabaje binateye n'agahinda iyo ubonye umwana ukoreshwa imirimo adashoboye. Ni bibi cyane kuko umwana akura neza kandi ni haba hubahirijwe n'uburenganzira bye. Ababyeyi bakwiye kumva neza gahunda yo kuringaniza imbyaro kuko asanga aribwo abana babona ibyo bakeneye byose batavunitse. Yakomeje agira ati "Mbega ibintu byiza. Iyo ibigo byose by'amashuri byigaho abana b'abakobwa byagiraga icyumba cy'amasenge ndetse abakobwa bagasobanurirwa neza ibijyanye n'imikurire yabo, byaba ari byiza kuko asanga ejo habo haba heza nta bibazo bivutse." Asoza agira ati "N'ababeshya ntaho babahera." Neziyare Metsiyene yagize ati "Iyo miryango ifasha abo bana ni iyo gushimwa kuko ni umuntu w'indashyikirwa." Etienne kandi aribaza ati "Namwe mumbire, nabo babyeyi bakoresha abana babo kugeza aho babiviremo ubumuga koko, babyeyi mwamenye ku burere buruta ubuvuke." Yakomeje kandi ati "Si byiza ko abana n'ibiyobyabwenge bigaragara mu tubyiniro." Ati "Oya rwose, nimureke dufatanye mu nzego zose tubirwanye, ababyeyi, abayobozi n'abandi, kuko umwana ari uw'igihugu." Ubutumwa bwacu tubusoje ku bwa Mugabo w'Intwari Ostrich ati "Natangiye kumva ikiganiro heza kera pe, nsanga hari byinshi mwanyigishije kandi hari n'ibibazo byinshi njyana nikuramo kubw'inama ungira." Mugabo w'Intwari yasoje agira ati "Ndabashimiye cyane nivuye inyuma kandi Imana izabafashe." Arakoze cyane Ostrich ndetse nawe mwese mwatwohereje ubutumwa bwanyu. Soza nabibutsa adresi mwakwifashisha mu ibitekerezo ndetse n'ibyifuzo byanyu. Imeri ni heza cyane @yahoo.fr na Facebook ni heza program. Mwakwifashisha kandi telefoni zigendanwa zifite nimero 0788573951. Ku bakoresha umurongo wa MTN na 0722221357. Ku bakoresha umurongo wa Tigo. Nkaba nabibutsa kandi ko ikiganiro heza gitangwa kuwa gatanu saa sita n'igice z'amanywa, kuwa gatandatu saa 12 z'umugoroba ndetse no ku cyumweru saa 12 n'igice z'umugoroba. Ni ku 104.3 FM Radio Ijwi ry'Amerika.
Arakoze Inosaho Umugisha kuri ubu butumwa atugejejeho. Ku bafunguye inyakiramajwi zabo nonaha, twabamenyesha ko uyu munsi twaganiriye n'urubyiruko rwo mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata ku bijyanye n'imirimo bakora kugira ngo babashe kwiteza imbere. Twanavuze kandi ku ikoranabuhanga ry'Abanyarwanda bo hambere ku bijyanye no gukora imyambaro. Turebera hamwe uko imyambaro yakorwaga, ibyo yakorwagamo n'uko yitwaga. Tukaba twaranaganiriye n'urubyiruko rutuye mu cyaro no mu mijyi ku bijyanye n'imyambarire y'iki gihe. Mwarimu dukurikiye rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi na tugisoreje. Ikiganiro heza kikaba gitegurwa na Forum de Jeunes Gira Amahoro, mukagikurikira kuri Radio Mudatenguha Ijwi rya Amerika.
Tubifurije gukomeza kunezezwa na gahunda radio yanyu mukunda Ijwi rya Amerika ikomeza kubagezaho aho muri hose. Muri studio mwari kumwe nanjye Vete Musabye Maria, fatanyije na Olivier Sati Basumba ari nawe wari uyoboye iki kiganiro. Bye bye.
kubona